vonyi ɛtɔ so nsia na joseph ɛtɔn no na joseph onuanom na wɔn mu hwɛ wɔn mu nwan so wɔ efie no akyiri paa na jacob ɛde aduane ɛma joseph so ɔmfa nkɔma onuanom na wɔn mu hu sɛ wɔreba no afei wɔn ɛbɔ ti mpɔ sɛ yɛpɛ sɛ yɛku no na wɔn mu kye no akyekyere no pɛ sɛ ka yɛku no na rubi ka kyerɛ wɔm sɛ yɛmfa no nhyɛ amena mu na rubi ɛpɛ sɛ wɔyi no firi saa mmusuo no mu akyire yi na akyire no wɔn mu tɔn no ma adwadifoɔ bi nti wɔn mu tɔn no mede ne kɔɔ egypt na wɔn mu kɔtɔn no ma potifar na ɔkɔyɛɛ ɔdɔnkɔ wɔ potifar efie